Be all I you say, eh? Bon tableau, salose. Atikan City. You know how we do it. Sure. Uganda wachuka boti siwe wali evita soka bisoka concept ya ka cinema kali malwali ddagali ya kekofate chali chivengaluri omwavu wakufaye ngombe vuga kubuli malili nibe twase ndiko tuchikiria parliament bagifula buli sula biri musatu sabuli mbi kula bible mukama kwa mawoto tase nibe tusibirunji toya ule wa diploma certificate nali na degree embela mbi toya ule mwa town wa fem geteli mikono kumatama bantu babu wulamisa na chiro kuchira ngali bye basubira mu kusoka siwe biri Mwenteka kaka radio te waita bidi Oli asala kwa muno mutwe basini njibividi Ne constitution ya febwa na gundi baje kuwa mudevi tuli Abata abantu ibuze winji ansa te wali Aha Uganda I cry for you Uganda Mama dalanchi Uganda Simanye na ye wabachi Uganda Na ye Uganda I cry for you Uganda Ebintu bya ddala tewakyali kusaga Kibazi kyabadde okubala n'abakirima kimanyi Myaka asatu mu esatu tuli ku bbala tetutuuka
Mwatugumaza
Mu kibasi omunaku talinamu kake Kikaddiye negiya ndaba mukakamu kake Kiwamba abantu gwe muto omukulu mu mawulire N'ebitongole bikuma ddembe kwe twandigumidde ati Bye bikakana ku bantu abakuba obate membale Omugagga tyakyasibwa n'omafuta singa musango Abawala okwambala enkunamyo
kati gwe musono
Bannabyabufuzi basenya katemba bafuuka basemyekozo Bannabyobwobulimba mu linnya ly'omuntu ensimbanweza akawogo Abasomesa okudda ku mabuje ge basomesa okugazanyisa tepo
Kibi nnyo
Yabalondemu Gwabirabo bulungi ejo Abali ezomi w'omusolo bekusambuto zaabwe teri abagambako Omulamwa ndaba baguvaako ddo gw'abalwanya mu nsiko Emisolo egitatadde ebibaana baliwo Mu Uganda ya leero bakikola batya eri ebusukka nsalo ng'okweyagalira mu nsi yo si musango Let's play for a better tomorrow Could the wood that shoot them heart full of sorrow Uganda I cry for you Uganda Mama dalant Uganda Simanye na ye wabachi Uganda Na ye Uganda I cry for you Uganda
Mama dalant Uganda Simanye na ye wabachi Uganda
Uri ya momo dini Afrika miyoti sabi guanga literere Nabali ya wagaga babu mba fuka banku sere Kuva kuchibili tibeye bintu yeka nami ya bulichimuchi abusere Abatali na musango banji nyeru zira kumere Chila mzijafu kacha mtu Uganda tonyiza mwana wunazale mize Mchibasi kantuka tonotia gasi muwasabaze Chitu wona wona mugwangali ya fufuke momboze Balu wanji wandi kidegundi neme kwano je Na waya gale nsiyo buvaka butambuze Balu wanji komeza wano no kumala maze B R U C E Blues baby For God and my country. Yeah, man.